we zombies kutajumu. Hello, bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
It's the kids, baby.
Yes, 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 yeah.
Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
Ajino.
Yes, yes, yes.
Funga mageti. Aya funga mageti. Ale funga mageti. Aya funga mageti. Hello. Pesa nyingi ama tujiteke no no no. Pesa nyingi leta watoto kono no. Pesa nyingi ama tujiteke no no no. Pesa nyingi leta watoto kono no. Shauli zao.
Oh, 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 oh.
Kimpango wao.
Oh, 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 oh.
Kwani siatuli kwao.
Oh, 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 oh.
Na mwaka huu tutapiga bebe zao. Tumetoka chaka kupigika.
Shimo nimetema.
Satuishi ni maisha kideu.
Shimo nimetema.
Tumetoka chaka kupigika.
Shimo nimetema.
Wanangwe niko wapi? Tugawane umasikini. Eyo sadaka lawe.
Amina.
Mwenye kupata
apate
kidogo chetu.
Amina.
Halo. Funga mageti. Aya funga mageti. Ale funga mageti. Funga mageti. Funga mageti. Aya funga mageti. Ale funga mageti. Aya funga mageti. Bado kidogo.
Yes, 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 yeah. Yes, 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 yeah.
Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
Kidogo.
Away.
Yes, yes, yes.
Maskini leo tumepata. Na wala hatuoni wala tusikia kilia mbwata. Sagudie leo wamemaliza utata. Hakuna kesi mbwa kala mbwa kupaka kala paka. Awe, jaiba.
Si tumetoka chaka kupigika.
Shimo nimetema.
Satuishi ni maisha kideu.
Shimo nimetema.
Si tumetoka chaka kupigika.
Shimo nimetema.
Wanangwe niko wapi? Tugawane umasikini. Eyo sadaka lawe.
Amina.
Mwenye kupata
apate
kidogo chetu.
Amina.
Halo. Funga mageti. Aya funga mageti. Ale funga mageti. Aya funga mageti. Funga mageti. Aya funga mageti. Ale funga mageti. Aya funga mageti. Bado kidogo.
Yes, 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 yeah. Yes, 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 yeah.
Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
Kidogo.
Yes, yes, yes.
Achino wana man. Pushi wana man.
Push.
Why wana man? Why wana man? Papi papi lo. Hello.